Cypher Bandy, AK Junior, Aya Shenando,
Cypher Records.
Oh, Shenando, 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 we want more. Oh, Shenando, Shenando, yam gamu sheli yama. Oh, Shenando, 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 we want more. Oh, Shenando, Shenando. Shenando mama, isiku nyingi siwe pita sijapona mama. Shenando mama, uvumilivu niliopitia umetosha mama. Kwenye mapenzi, usijokanya chaga solemba, unipende vile nilivyo. Shenando mama, isiku nyingi siwe pita sijapona mama. Shenando mama, uvumilivu niliopitia umetosha mama. Kwenye mapenzi usijokanya chaga solemba, unipende vile nile. Aye solemba, solemba, aye mapenzi, mapenzi. Solemba mama, aye mapenzi, mapenzi. Shenando, 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 we want more. Oh, Shenando, Shenando, yam gamu sheli yama. Oh, Shenando, 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 we want more. Oh, Shenando, Shenando, yam gamu sheli yama.
Shenando. Tumepita mlima na mabonde we Shenando. Mataifa yanajua kama wewe ni wangu. Tumepita mlima na mabonde we Shenando. Mama we. Mataifa yanajua kama wewe ni wangu. Tabasamu kidogo nione yako mashavu. Ninga kidogo mrembo wa maisha yangu. Shenando wewe, Shenando, Shenando mama, Shenando. Penzi wewe, Shenando ni wangu mama. Shenando ni wangu mama. Shenando, 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 Shenando.
Oh, Shenando, 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 we want more. Oh, Shenando, Shenando, yam gamu sheli yama. Oh, Shenando, 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 we want more. Oh, Shenando, Shenando, yam gamu sheli yama.
Say for Bali. Patuto bakipoko mupana fanya maki.
Ulishi sana na wazazi wako. Ulishi sana na mandugu zako. Ulishi sana na rafiki zako. Muda umefika ni mimi nowe. Songa karibu ni kuvishe pete. Mahaba yote unipe mami. Uishi nami unizalie wana. Nikuite baby, unite honey. Songa karibu, ucheze nami. Ringa kidogo, zungusha mami. Nakupenda baby, Shenando mwa. Nakupenda baby, Shenando mwa.
Shenando mama, cheka kidogo wako manyo na sumwa vigogo. Napenda ulivyo kidogo songa kame usije nipaki sogo. Cheza kidogo kitanda nini dekeze usini pelikizo. Shenando mama cheka kidogo wako manyo na sumwa vigogo. Napenda ulivyo kidogo songa kame usije nipaki sogo. Cheza kidogo kitanda nini dekeze usini pelikizo. likizo. Oh Shenando Shenando, oh Shenando Shenando mama, oh Shenando Shenando.
La international ya muziki ya wakubwa, tuko na mkono Rero T ndana Cypher Production.
Rah!